Non-stop music, 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 music.
Josia can get it, get again. Yere kuta umatai, pata kalam. Taki kalam taki geli bana ana marufana buso shunu kan fi makosa tafadhal kelimna imana kala
mata askutu mata
askutu ila yomu korokoro ila saa ningi ningi kanta logo mayata nafse mefutana jibu ofujua
talafadi talafadi kasero
Akila narakamnita Imasakulu anakasun Ita bisiba kilfimeza Ita maju Ita jukefin
Waswasi jakalikipa
Wanasata ile ita sumu Kanana kelem ita maju Majipta iya dugu Mashatama kalamdesu
Duga na futu kumar Pata kalam Mata asu
Inaibu badu maseme Kan magali tejendia
Mahaba kanamula
Mashatama madugu seba nakana Aija fibetena Aulana na mahaba Naredea na mitumba Andu kalafa tarani Madugu mashatama tekila
Asa school khalas Asa school khalas Kampala, Nairobi, Dar es Salaam. Gazero Studio, Sound Technician, Isma. Hat to hat, hat to hat. IS Production.
Kalam taki geli bana Ana marufana buso shunu Kanfi makosa tafadhal kele mnana Imana kala
Askuti ya batal
Ila yomu korokoro Ila saa ningi ningi Kanta logo mayata napse mefutana Jibu ofujua
Mata dusu kalam
Akila narakamnita
Kisira mamongolobo
Sakulu anakasu Ita bisiba kilfimeza Ita maju Ita jukefin Wanasata ile ita sumu Kanana kelem ita maju Majipta iya dugu Mashatama kalamdesu
Kumarwara, kumarwara
Inaibu batu maseme Kan magali tejendia Kanta shatama madugu seba na kana Arija fibetena Aulana na mahaba Naredea na mitumba Ana kalafa tarani madugu mashatama tekilayo
Bagarawara
lete hulu sita tekeri tangu erita Tasili loga na ajita Munjo kelba munju wana ya judo keta la kisa Baso nugi jita kabubaina ten Akaburu jingu wa baka Tegi jera na kanafu tule beta kumje lete hulu sita le
Saidi.
Mangu Saidi we.
Malme Saidi Saidi.
Suma, sikate kuragi dam jagif kefin. Me wana salje yominde, leta bakun fukila simami. Dobu wede mayan keti, kali geta na don't you follow me. Ama watoto, kurudi ya leo si mchezo. Ama watoto wangue, mtahani ya leo si mchezo. Anarija, angarija, lakin tukisa gidam. Angarija, mami kanarija, lakin sep kisa gidam. Ah, ah, oh, oh, oh.
Hako Saidi we, arija fibe. Mama tea ni salima kikore, arija fibe. Kampi makosa Saidi samo, ajane aga. Malbatan Saidi peker fuga, joli go balto fugitama.
DJ Bear.
Kamani kwa jela.
dunia, sunume dunia, ilute dunia, limba du ya seme kina jina. Saba minare bukun kefin Umoja kidarija Wafaka kidarija Amani kenarija Umoja abora bilo moja tasikama Umayade kikalasu Tutante na guoru Mila tenupe kidarija Kwari nadole fenke domo kumawu Alarfu maskutu Alarfu kama naskutu Umbijivisha mumbasa tu Munubikele mungu wamsu Kedena kunuwai Kedena hibu badu Kedena kiaumbadu Furaha meshida jama kenena lakina Akwana dole wenu Chama dole wenu Sabaruta ndole wenu Yalukade wenu
Wabebe tena
Don't know what in Alabu. Think we look in Azuba. Do back Malume dunia,
malume dunia,
Kala, security Kisha tegil de mabidu nena Mata feke fi pesa ni fazana Sipa vango ule bifura isi Weri weri badu binafena Makala msala teweri ta dunia de maraisi Angizida jita
Bijana meto bifataran waswas mate na niragi na sikato wili
bata kana kizaman kala su aliyade tendi mabai jamai binyaka mitala hakitaki muzulumita veste bai nge kuomba tevita ya gali urapanai sikane fogoda juko yo koyo koyo koya ta endi mana mai izi duka suri na bale kidam kufoko manfama duka de afita mina nai nara nai me ena tai mina don nara nai me ena tai ila nai huruma fukel batai samba ya we
Oh, shade jate kando ya kantelo boya takisi dudom kutu sharia kunena sum ajama bakaje na mian kutu nekikeru na rutan mindur na bilal gaifu ustin me usta milana tutel batanas nukuru moja de abijamiken desunu ya kwana desunu ya umai desunu ya angu kande bika kumke na bidu
desunu samaya
Chapati, wewe usijali. pesa iko. Na changanya yote mimi leo, nataka leo nile kabisa hapa. Kwa niko nini? Weka pilipili ninyo maji mengi. Ha, nitailie, nitailie, nitailie we, nitailie. Ha, kwa niko nini hata kama nimelewa, pesa iko.
Mama nitailie, nitailie chakula mimi ni ile. Mama pima, nipimie vizuri mimi ni ile. Mama nitailie. Tilie chakula mimi ni ile. Mama pima, nipimie vizuri mimi ni ile.
Tilie,
good to go.
Si upime. Tilie, si upime we. Weka hata kama ni ugali, githeri weka. Kama kuna pilau weka. Utumbo chapati, wewe usijali, pesa iko. Na changanya yote mimi leo, nataka leo nile kabisa hapa. Kwa niko nini? Weka pilipili ninyo maji mengi. Ha, nitailie, nitailie, nitailie we, nitailie. Ha, kwa niko nini hata kama nimelewa, pesa iko.
Mama nitailie, nitailie chakula mimi ni ile. Mama pima, nipimie vizuri mimi ni ile. Mama ntilie, ntilie chakula mimi ni ile. Mama pima, nipimie vizuri mimi ni ile.
Shongesha kitambi uko mzee.
Kwa nini?
Usinione niko hivi, mama pima kazani niko sawa. Jana usiku mke wangu akanituanga nikatoroka.
Shore yako.
Ogari nyama ni pesa ngapi?
150.
Na kajumbani ni pesa ngapi?
Hatuzi topia na bure.
Basi wa bure kwanza nipe.
Bure hata una pesa wewe.
Mama ntilie, ntilie chakula mimi ni ile. Mama pima, nipimie vizuri mimi ni ile. Mama ntilie, ntilie chakula mimi ni ile. Mama pima, nipimie vizuri mimi ni ile.
Sabini, mtu moja ilo so kweli. Siwape kwanza, mama ngoja ni matapeli.
Unasema nini we kijana?
Unazolea kitambi kama hii?
Mtu mwenye pesa, tamjua tu. Isiku sumbwa, unakuwa mkali. Nimeongea tu.
Hello baba sasa.
Hello my wife.
Bibi.
Sema.
Nyumbani hatuna chakula, na pesa hatuna.
Kumedhoka. Na uwe kijena kwele anasema kweli.
Kweli gani, uwe ni uzei na kusumbua tu.
Mia tenaona sasa mbiliki mbani. Kwa sababu naona leo kumbi mbili.
Hato unajaza na kwa.